olo e mafuta male SBS Samoan.
Ile polo kala mele insight ale SBS TV ile a matanga ole masina nei. Na tala noa ina ile mata upu ile tūlanga o tangata na whāna na au ile vā ole tausanga awhiwa se lau fās fumale ono male awhiwa se lau ono se fumale whā. Ile ato ui e wha ingoa ina e le ofisa o wha maumaunga wha whainu mera wha maumawina i Australia nei, le Australian Bureau of Statistics o baby boomers. O rono winga, o lea unga atu pulanga lea ua i le vāo le lima se furuma le lima anga i ilunga tausanga le mātutua, masalopo o le tō tele o mātou ua iei lea unga atu pulanga lea o le baby boomers. Ma e tele ina manatu nisi, o lea unga atu pulanga au pito laki le nei, ona o ilatou, na whāna nau mai i tausanga o le file mū, ma tausanga o le lelei o le atinae, e le ngatai au se talia nei, ai ole lalolangi atoa. Ole toatele ole mato waunga atu pulanga, ele itoto ngia ni pili na oonga i universite. Na whainga aluenga, malava tupe na sefe i whaaputunga tupe ole superannuation. Ole toatele foi, ua maea po ua motu o na totongi mo kesi o fale. Peita ia le o le tūlanga lea o lo o yai baby boomers umai lea tunuu. E pei o lea lii o Angus Witherby na awai i le polo kalame le Insight ale SBS TV. Ua ono se fulma le faa nei tau sanga lona matua. Ai o lo o tau totongi pia le mo kesi o lona fale. Ai le ai se superannuation po o se super e tua iai ona oia. If I ngā luenga mō I lava pe self-employed.
But certainly my own lived experience is very, very different to the majority of people who spoke in the room tonight. I'm not wealthy. I have no superannuation. I'm dependent on my own business for income because there's nobody else who will give me a job. At this stage, best projections are I'm going to have to work till 75 to pay off the mortgage and other debt.
Angus Witherby. O Angus wa lata ina litaya. I... E nā o le tolu wafe tāla o lo o ilana superannuation. E le iloa pe whapewhea o na tausi o ia pe a mai i le taimi e li tai ai. E whaalua o na te tea pe tatala whaipo i ponga lea le i o Angus Witherby ma na kilingi umai o na to olua na aseta. O isi tangata e pei o Craig Doyle na wheololo lana super na iai. Ai le se fulu tausanga na te anei, na whautua inai o ia whaafainga luenga pe investa na tupe i le whaatawina o ni fale maututongi. E lima fale na whaatau, i le tau e tolu miliona tālā i le se fulu tausanga taluai. Peitai e wane, e whaitau nā o le ngau i tutongi o le mōkesi, si i tangai interest rates, whaafurisa o le tau o rents, la fonga i le whanua, atoa ai ma le tau o lipea i fale na whaatawina. Na i uai ina whaia le whaai unga a Craig Malona to olua, e whaatau fale i se tau na ngauai, le aise polofiti i le se fulu tausanga.
Well, me and my wife got together later in life, and 10 years ago we decided that a way forward was to invest in property. So we went down the line of investing in three separate properties first through our superannuation policy, take up the benefits of doing that. And unfortunately, the last four or five years has seen increased interest rates nationally, obviously, and pricing market for the properties that we bought have dropped in the backside. We were losing like $15,000 a quarter funding our investment properties. And so we had to come to the decision to get opt out of them and opt out of all of them. And we've lost money on them.
Craig Doyle. Nā sā anō Associate Professor Myra Hamilton o le University of Sydney, e matua se sele fuaitau o tangata umai le aunga tūpulanga o baby boomers e māumea, ma lava le peso o eli tai ai. O le fāse fulupasene o le aunga tūpulanga baby boomers, e le ono nofo i nifale ua mae aona totongi mō kesi. O le to tele, o lo o mau totongi po o lo o rent. O le isi vāenga o le aunga tūpulanga le nei, o lo o i se tūlanga la matia, o le itu pāti nāmata mātai, lima se furuma le lima tausanga ngā i lunga le mātutua, ua le aini ngā luenga.
think there's definitely a big divide within the baby boomer generation. And I think part of the issue in talking about the baby boomers as a lucky generation or as a wealthy generation means that it disguises very substantial wealth inequalities within the baby boomer generation and conceals what is very serious disadvantage among some segments of the generation. There's an inaccurate characterisation that baby boomers have unfairly benefited from a range of social and economic conditions, and young people are struggling. So there's this kind of inaccurate link between how well baby boomers are doing and how much young people are struggling. And I actually think it's not just wealthy baby boomers that are the recipients of this judgment. It's all baby boomers, no matter how much wealth they have.
Associate Professor Myra Hamilton, Ole University of Sydney. Na fa'aalia Evan Luca, Osa Economist, e lavalo na si ilafia ile oa a le au ngā tūpulanga baby boomers. O tangata nei na whānanau i le teimi o le manuia ma le mālosi o le atina e o le tamāo āinga. E pei o na whaiatu, o tangata nei na whānanau o le tōtele e le i tato ngia ni pili nā o ngā universite. Ae o le tōtele o baby boomers i au se tālia nei, na whānanau i le teimi o le manuia le mālosi o le atina e o le tamāo āinga. Superannuation, capital gains tax, negative gearing. E lata i le lua trillion tā la, le au whai o le oa, o lo o awhe iai, le au ngā tūpulanga le nei. O le tele o le oa le nei, o lo o i whale mawhanua.
The thing that's been so beneficial to boomers, particularly in the latter half of their earning career, are changes to the taxation system inside it. The fact that government policy actually actively wants you to put more and more capital into it because of the tax benefits that come to it. So you go from personal income tax, which in this country is one of the highest in the world, to a superannuation taxation system, which is one of the lowest in that phase. And we're one of three countries only to not tax pension phase of superannuation. So once you retire, you don't pay tax inside super, and you are also one of the three largest impactors on the government budget because aged care, healthcare, and the NDIS are more likely than not to be aged with people 50 and over.
Evan Luca, I am ole ali'i o Angus Witherby, pau le whaamanuianga o loo sila sila iai, o leo o mai o le vāla au, ai le o iai ni ana ai tālafu, e pāsi atu.
I feel the best I can probably achieve is to have my estate not owing any money. So I at least don't want to burden my kids with that.
Angus Witherby. Ole reporting of Amaupopoina Julia Abondanza, Mapeki, Giacomelos, Mole SBS News.
Like, share, mafaali so finangalo, muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.